Willi.
Hello.
Sale.
Alexander.
Olale.
Hello. Paolo.
Capisci che vuoi
Paolo.
ma
Ha ha.
olale saaka waxaan wajahaan ka nimid marhaba waxaan soo raacnay baski lixiya barka marka wax waraaqeer maanu kaga tagnay baski walaale xafiiska noo dhiga
xageed ka tagteen
wajahaan ka nimid wajahaan jibjib aan nimid
ka tagteen
yaa ha waraaqaanu ka tagnay baski dhexdiisaan kaga tagnay
yaa wajahaale ma
baski wajahaale ka yimid jibjiga yimid
haye baskad ka tagteen
ha
haye waan weydiinaynaa isu number kursi intaad fadhiday
kursi ya fadhiday inta aad kalabaad tiro ulis ha
haye
asa taro